Alza mera, this so painful for music. Yeah. Niliamini moyoni milele nitakuwa na way. Nikakupa taji utakuwa my number one. Ulinijaza furaha na kutokata tamaa. Ushujaa ukauzidisha wa kutokata tamaa.
Sai wenye umeondoka ghafla umeniachia maumivu ya ghafla.
Na machozi hayanihishi nikizoom picha yako.
Zinanijia kumbukumbu za uhai wako.
Moyo unalia na ukosa tabasamu. Nimebaki dilema napoteza fahamu. Na dunia inazunguka sijui niko pande gani. Hata goodbye, goodbye
ukuni wish me why,
me why.
Hata goodbye, goodbye ukuni wish me why. Hivi nana tatokea alizibe pengo lako na ghafla umeenda. Ingali tunahitaji uwepo wako. Bye, bye, hatuna budi we.
Bye, bye,
tukuombea we.
Bye, bye,
safari yako we.
Bye, bye,
fike salama.
Bye,
hatuna budi we.
Bye, bye,
tukuombea we.
Bye, bye,
safari yako we.
Bye, bye,
fike salama.
Nilipigia sis kuhusu yako picha. Akaniambia poa hata tuma hakifika. Hata muda ukupita simu ya dharura. Akaniambia kaka kaka mwanao umezidiwa ghafla. Fasta kuchukua Uber niwai hospitalini. Nikiwa na meneja sisi hao jijiku. Tulipofika hospitalini tukelekezo ulipolazo.
Moyo wako umesimama kumbe dosha niacha.
Hata goodbye, goodbye
ukuni wish me why,
me why.
Hata goodbye, goodbye ukuni wish me why. Hivi nana tatokea alizive pengo lako na ghafla umeenda. Ingali tunahitaji uwepo wako.
Bye, bye,
hatuna budi we.
Bye, bye,
tukuombea we.
Bye, bye,
safari yako we.
Bye, bye,
fike salama.
Bye, bye,
hatuna budi we.
Bye, bye,
tukuombea we.
Bye, bye,
safari yako we.
Bye, bye,
fike salama. Sana tulikupenda, Mungu amependa, ndo mipango yake. Yani kweli umeenda, tutakuona tena, ndo mipango yake. Hatuwezi pangua, yeah. Hatuwezi pangua, yeah. Oh, oh.